ansubire muli bulungi. Kano nkakoledde buli mukyala yenna ayagala okgejja ebirungi. Kino ekibuuzo nkikooye, buli omu akimbuuza. Mina wagejja otya? Mina wakikola otya okgejja obulungi? Kati mbakoledde video. First of all, jangu ku Mina Body Clinic ofune protein powder. Ekyokubiri, funa supermarket yonna gy'oyitako ng'ova ewa Mina Body Clinic, oba oba obitumiza, tuma n'omuntu oyo mu supermarket akugulire oats, akugulire peanut butter, akugulire amata. Osobola okukozesa powdered milk, osobola okukozesa nagana amata ge tugula aga bulijjo aga classic. Oba okitegeera? Ebintu ebyo tugenda tuuke wakati bibrending eko bulungi. Bw'omala bibrending, tubinywa emirundi esatu for starters. Obinywa ku makya, mu ttuntu n'ekiro ng'ogenda kwebaka. Then bw'omala otandika okufuna results zo, ngo reducing ngodda ku mirundi ebiri. Results zo kasita zeeyongera okujja ngodda ku mulundi gumu. Kasita otuuka gy'olaga ng'otandika kubinywa once in a while paka nga biweddemu. Naye tojja kwejjusa kubanga obogeyininze in a healthy way, nakyo we nti ezo results tezisobola kuddayo. Mukitegedde, ennamba eri mu bayo, mbaagala nnyo.